ayipakelwa inhliziyo yami ayipakelwa. Do you remember me? Usangkumbula. Do you remember me? Usangkumbula. Do you remember me? Usangkumbula. Do you remember me? Usangkumbula.
Wabayekelela nabantu abanisa nawe. Abanisa nawe, wabayekelela nabantu. Abanisa nawe, abanisa nawe, wabayekelela nabantu. Abanisa nawe, abanisa nawe. Ibingekho yini into esingayenza? Yokuthi uphume uhambe. Ibingekho yini into engayisho? Yokuthi uphume uhambe. Ngeke ngivume ukuthi ngikhohlwe ngawe. Ngeke ngivume ukuthi ngikhohlwe ngawe. Sekushona amalanga kuphela umsizi ngibhalela wena. Sekushona amalanga ngihlele emnyanga ungeni wena.
Bete kona maswazi.
Sengihlala kona la wangishiya khona. Bete kona maswazi. Sengihlala kona la wangishiya khona. Bete kona maswazi. Sengihlala kona la pola pola. Bete kona maswazi. Sekushona amalanga kuphela umsizi ngibhalela wena.